Damn, son, where'd you find this?
Well, twin it, son, twin it, son. Breeder, Baron.
Twenty sana kani weda, 20 sana for the paper, 20 sana kama for me mejipa karada ni chafu safisha. 20 sana I survive, 20 sana ni na psych, 20 sana, 20 sana, 20 sana kani weda, 20 sana for the paper, 20 sana kama for me mejipa karada ni chafu safisha. 20 sana I survive, 20 sana ni na psych, 20 sana, 20 sana. All I know is that I need though. Keep it 100 with me, bro. Pressing me no initial signal. To go busy to the Mali Eco. Fans be digging the vibe now. To get touchdown, it's a shutdown. Tough clan, your friend. Got the whole city on lockdown. Handouts, they give us none. To me, funny, see when yell. BD. Hewa peke ndo free. Fast party bila fee. Nibizongeza VAT. Rappers tryna reach me. Tryna be part of the team. Twende sana for mzenyu si die. Okay, come on, beggars and white. Streetwise, cutting ties, evolving good vibes. Nikizo za nambogi. Fake friends selling off for a profit. Skill wise, see talanta ni godly. Mandy told me that we running the game. Told her twende sana, baby, we slay. Twende sana kani weda. Twende sana for the paper. Twende sana kama for me mejipa. Karada ni chafu safisha. Twende sana I survive. Twende sana ni na psych. Twende sana. Twende sana. Twende sana kani weda. Twende sana for the paper. Twende sana kama for me mejipa. Karada ni chafu safisha. Twende sana I survive. Twende sana ni na psych. Twende sana. Twende sana.
Sema kweli mina die though. Bay intafika na bado. Asal kuchapa ni tight though. Lazima ni mwage tujasho. Isi direct up pages a bible. Na itaji main to na side hustle. Zote zi jipe ni by Ravo. Wenji bima na Prado. Twende sana bila pressure. Spigi mboka bila mbesha. Nani trendsetter. Breeder Baron what I mention. Niko grind niko kalesa. Nikisaka macheda. Skiza flow no ni pay props. Leta dome intercepti verse. Spigi show kahulipi bus. Toka sana na izo bar. Twende sana kani weda. Twende sana for the paper. Twende sana kama for me mejipa. Karada ni chafu safisha. Twende sana I survive. Twende sana ni na psych. Twende sana. Twende sana. Back then we were still under. The struggle only made a nigga stronger. On the rise come a bridge London. Stuck in a ganja in a die bonus. Twende sana usi slow pace. Haraka upesi usi slow pace. Twende sana. Twende sana. We stay ready kani kompe. Animal always try tame. Mandugu zangu wako job. Stacky check later cash farm. Mola tulinde tukiwa mboka. Tukiomoka tusiwai sota. Mola tulinde tukiwa mboka. Tukiomoka tusiwai sota. Been the best, I'm still lit. New finesse, Nikki kill beat. Checky craft me amazing. Finya next, Tony feel please. Y'all hate it when I make moves. Don't love me, man, I hate you. Fake rappers always talked up. Spitting something that it can't prove. Now raise bunny, gonna pick a selfie. Ain't stopping till my fam is wealthy. Compensi only let a lens ni seti. Twende sana tusake hizi cake.
Twende sana kani weda. Twende sana for the paper. Twende sana kama for me mejipa. Karada ni chafu safisha. Twende sana I survive. Twende sana ni na psych. Twende sana. Twende sana. Twende sana kani weda. Twende sana for the paper. Twende sana kama for me mejipa. Karada ni chafu safisha.